nebagenda nensigaza omukole sikukowa nebatuzibya obudde onjaga tolinga ng'omutume luli wajja nsikwerera webale kunzitabirisa kati bano bajja basoberera Tenga tu achimala Katiba no vaja balo kira Iwo Omwana zamulina 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 Selolonji zamulina 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 Oh mama baby Ah Ankumira kumpi Oh oh Yoga nambere wa mazima
Wande kansagala